Hello, Bruce. Two more messages. First of all, from the sister of Ali in Stanley.
Hello, Amadi. Habari za huko? Mimi Aisha. Nimeonana leo na Faza. Nimefurahi. Nafikiri utafurahi kusikia sauti yangu. Asante.
Okay. And the sister of Salim, also in Stanley.
Hello, mimi Rukia. Salim, tumekutana na sister leo na tumefurahi na ametusaidia kuhusu mtoto wako Ali. Okay, asante.
Okay, thank you. Thanks, Bruce. Bye-bye.